der wakkati mo kaldeten o emi tawa abalak har ko darta filla wattude sukaɓe rewɓe lokkol e accudeɓe ɓe jooɗoɓe janga sabi e yaadu yeeso heɓiki sanne fa handu har ko darta denako maɓɓe e ɗotanade laabi daraniɗi hakke maɓɓe du yaadu yeeso heɓike halfinaɓe hawju jakantaraje ɗen jowwuroɓe laamiɓe e ardiɓe diina no kakkili sanne he maɓɓe ko watta to ɓe keɓu saɗornan fu nder filla jande maɓɓe meɗen gollida du e himɓe ɓe saɗornan du fu wala caka amin hikka dow jangoɓe jande lokkol 1800 e lasoji 4 e 9 nder jangirɗe amen lasoji 4 komin abalak sukaɓe rewɓe jangoɓe no 1800 hano dow hemre fu e gaɗal lasoji 4 e 5 e kodeki nder komin oodu meɗen godi jangirɗe madaressa jangirɗe ɗeble meɗen jangirɗe lokkol abadaje o meɗen godi jangirɗe ko sukaɓe famarɓe ɓe potay natude lokkol
de en daari no jande de enɗen waɗiri rawani e hikka fu ɗume bawɗen wi'ude
degonga sabi en rowani ɓuri janginede jangoɓe 1800 e lasoji 3 e 1 kammen goduno ɓe nder muɓɓen no limte cukaɓe rewɓe 1800 e lasoji 3 e 6 hikka dimma maɓɓe o soɓɓirike gaɗa
ko saabi ɗum waɗiri ni
saaroɓe ndeno dilla accata cukaɓe muɓɓen jooɗo janga sey ɓe dillidaɓe woɓɓe jaha leyɗe yaasi woɓɓe jaha tefoyde to woodi ko daabaji maɓɓe ɓurda nde ɓe jahi du hana ɓe gartanno nyaw coronavirus e raaɓu mum hawtitade laabi kisinol himɓe cingaaɗi kan en du gaddani himɓe saɗorna har ko darta jande lokkol de
ɗume gaɗɗon ko watta cukaɓe rewɓe ɓe enɗan jooɗo janga
no woodi laabi gon imen tokkiri ngam barjaade sukaaɓe rewɓe jangoɓɓe misali rowani waɗal laso emen kokki beelo gude aso ept kandu barjake nder sukaaɓe rewɓe to irni e bannu kandu sembinɗinta cukaaɓɓe kan fu e saaroɓe maɓɓe amma minen pirtol ko e gol kanni men ɓuri hokkude sembe
I'm late.